ufalme wa utukufu. Namuona Bwana, ufalme wa utukufu.
veketa bahaya. Inama mare pokazava.
I see the Lord.
I see the Lord.
Confusing your enemies in the mighty name of Jesus. Come on.
Namuona Bwana.
Namuona Bwana.
Kwenye kazi yako, kwenye biashara, kwenye huduma. Sema. Namuona Bwana.
Shout, for the Lord has given you the